You're a store.
Buka, what do you want?
Nimu wakanda situation.
You have this kundi.
What you want now? Nimu happy time, they come now.
Sente diri wa, baby, nawe bakuwe girl. Kuba sente diri wa, Rasta, nawe bakuwe guy. Kuba sente diri wa,
huta kanta nisa wachichenga.
Kuba sente diri wa,
once upon a time nyingi de chibala. Sente za weze nyingi de kujoga. Batali basa mye visa kigwe vya nyerede. Aba faba papa visa kigwe vya kora fako. Sente bazi mansa vichali gwe vya kora money. Towoza basama vichali gwe vali na money. Basa o basa mye vinyo vavi kola. Shipsi shike ni shisha gwe va uta. Ama rula jemso tekira gwe va sunda. Kabe waza chemo
sente diriwa.
Eat one starve one singombo yawe. Bakuli ya rumone wevo mechibara. Bazinyo arumone wevo mecha kutute. Embozi za marane wevo mecha. Zikuwa geza uni na dola yeni ne paunda. Kochira we musoke kazi wote. Nezo kameza
baby tuzi wote.
Hezere mo banka
baby tuzi chimeo.
Bo poka chichenji
na watu wa sasa ye.
Sada diri wa, sada diri wa.
Baby na weba kuwe girl.
Kuba sente diri wa,
Rasta nawe bakuwe guy.
Kuba sente diri wa,
huta kanta nisa wachichenga.
Kuba sente diri wa,
owe chikapuche natumia waitress. Ebyo kunywa kutebo yangi natumia viwera. Gali nazali na wena joge bala. Vimbega vibala yansara kwa uli side. Biana viwera vibes iwera. Wale tekalira siro waza na kubyancha. Habari bao wali kebera mufaira bana balikoleza bubula mubwanyanya. Habari bao mori kebera mufaira bana balikoleza bubula mubwachisera. Kade na weko vienda wabebele. Visa kinda wabisatwe vende konea. Wengo bere za masa chuka chuka. Hona badirika badirika nene. Kade na weko viendi mogia. Ebyo kunyambi sunda chila rundi hape. Gwende wakwe. Bebe wakwe. Rastafuna. Whiskey bakwe. Fara nawe. Bakwe. Bebe nawe bakwe.
Sete diri wa, sete diri wa.
Baby, nawe bakuwe girl.
Kuba sente diri wa,
Rasta nawe bakuwe guy.
Kuba sente diri wa,
huta kanta nisa wachichenga.
Kuba sente diri wa.
Bowser bin kobe akuna understanding. Ka airtime kokobere na funye is a load. Bim you love it bala na funye bi is a come. Bikole domo kolo sente beze wose. Warrior landlord sente tu ziri de. Visire queen sente beze wose. Insta, Snapchat, obtambi babu timbie. Facebook, WhatsApp, video bully viral. Fulu mye chibala lipstick ane timbie. Nyingire chimoto kamaso tulge simbie. Kono magia bithambi konea. Fly kubewa. Mondo ya sniper mezeke just idiot. Twakolazi harmonies. Kati ne wala kawenyemo. Nepena kawenyemo. Sanze kawenyemo. Ne wala kawenyemo. Nepena kawenyemo. Sanze kawenyemo. Gire, you're not allowed to drink and drive. Pakia, that is a criminal offense, bwana. Let's go to CPS.
Saturday the over. Saturday the war.
Baby, now we're back away, girl.
Kuba sente diri wa,
Rasta nawe bakuwe guy.
Kuba sente diri wa,
huta kanta nisa wachichenga.
Kuba sente diri wa.